kati ateba banachewa abafayo kudembe eriyenko zesa eye mitimbagano na bobe nyamide orokusara kwa kwa internet echivatu kira tishino chasa nyalaze mirimu njolo kulirebi ya mateka mu chitongole cha unwanted witness Alan Chigozi Sempala agamit government teina songa yone matiza ejisaza kwa internet ngechimanyi dedalanti alavugu kankumu bayimirizao bulamu bwabwe nga besi gami kumitimbagano Chigozi chino achise chimu kabonero aka government tagambwa ko katia kulira Uganda Communications Commission George William Nyombi Tembo atangaziza nti bino byonna babikoze mbulumi naye oroka kasanti akaluka belawo mu butebenkevu n'ebyokwerinda by'eggwanga babadde tebalina kyakusalawo kirala wabula agumizza eggwanga nti obuweereza bwa internet mu bitongole bya gavumenti ebyenkizo busigaddeko wakati mu bwegendereza.